Maño rosa. Cuño rosa.
Suna chua chuninani.
Jofis.
Mavo on the beat.
Kwa neneji pina kakwata. Nataka tukate tukue waters. Natuna siti shash tukichoka. Alafu after that kunyo rosha. Nyo 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 rosha. Mina kunyo rosha.
Body count kama namba ya simu. Ngoma inachuna pole ukisikia uchungu. Mindio chief so expect jokirungu. Chapito emoshi inuke kinduku. Try and Johnny Sins. Kaina mindio doka ring ding. Natukuro chavu surambaya na EDC. After A na B ni kusihi B. Hey, I'm kidding but me sim toy. I'm wedding si unacheki moshi. I'm kimbaing dani ya kikoi. I'm evying afungwe na kifoil.
Kwa neneji pina kakwata. Nataka tukate tukue waters. Natuna city shash tukichoka. Alafu after that kunyorosha. Nyorosha. 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 Mina kunyorosha.
Nilete joma teiko bash, foto iko bas. Mangyo skadash, maboy kata. Na kila mtu ako ida. Tunafanya vitu nika, tunashuk vida. Ikus bila, kasidi buda hiyo shida. Yo shinda, jo mina die mimba. Na die linda, nyorosha jo ni buy rinda. Ni buy kinga, ni kuride kwa idinga. Na mini threat so jo, utai linda. Niko na do so, kuna venye utai kinda. Jumini mode, maviboko ntai piga.
Kwa neneji pina kakwata. Nataka tukate tukue waters. Natuna city shash tukichoka. Alafu after that kunyorosha. Nyorosha. 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 Mina kunyorosha.
Ohoro waku, mwedwa wakwa. Oka hanini, gotware wakwa. Onyite hado, jiwe wega. Dere to jiji, mwedo wa nyoba. Jam kama ngara, misi nyasi sifoti na maswara. Nimekafunga na mimi simkamba. Ni itenrenga jumaze na wamada. Sina wamada, mada ki disaster. Chiki niko anda, anda kama panta. Na niko macho, macho ka omena. Pitisha kishash gathe, ohoro wega.
Kwa neneji pina kakwata. Nataka tukate tukue waters. Natuna city shash tukichoka. Alafu after that kunyorosha. Nyorosha. 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 Mina kunyorosha. Nyorosha. 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 Mina kunyorosha.
Hizo hostel zenyu hapo next kuna tailor. Anza kwa nini natani kuja nirarue tushone baada na kunyorosha.